Iwe unabadwa kunata kwa tala kumwalira koma pakati paziwiri so bali zintu zo chuluka fomera udindo wako nukwira nchito molimbika ndipo zika kufuta punzira usati kukonjera tu tawizi na moyo umakumenyesa pansi mopweteka ndipo zika telo iwe usakale pompo ai ai
tuka tuka usafoke tuka
poti kuseli kwazo wawa zako
ulizo koma
tuka
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 usafoke tuka
poti kuseli kwa zipsinjo zako
ulimtebe
timakala mumoyo ozaza ndizo koma mitunda yopanda malile njira za minga tikolikatili kude pena umaze kanizera kuti mwina ndine olepela singa kwanitse ziwa chiri chonse chiri ndipo yambira nipotera ofunika osatopa ukalepela esanso
tuka tuka
iwa inzanga
oke tuka
pori kusija wazo wao wanzo
ulizo koma
get up get up get up
tuka
zanga
usafo oke tuka
pori kuseli kwazi pinjozo
ulimtendere
chipambano chiri chonse chimakala ndimi kwingwirima ochita bwiro uko waona warutsa mnyengo zowa wa usiku ungatalike bwanji usana ufikabe kulimbika ndikupemphela kumabweretsa zipatso ukakunja satana amakhala ndichimwemwe ukagwa tuka uzitsatse upitilile ndili wilo
tuka
iwe
usafoke tuka
there's a light at the end of the tunnel oh tuka iwe
ulizo koma
tuka iwe
tuka
iwe
usafoke tuka
nyamana ndisungwana iwe tuka iwe tuka
ulitendele
pambuyo polimbana nako kulimbana kwa wino
ulizo koma
penazi ende penazi kute ndiye moyo uo
kulimbigila kupempela ndiye yankulage
ngati wakwa ingo